waxaasi dii wararka baa aad ku maqleysiin maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa saaka waa birigii weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaala gobolka Lamu ee Kenya oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalkaasi Kenya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay weerarka ee al-shabaab ku qaaday saldhigga diyaaradeed oo ku yaala deegaanka Mandabay ee Lamu, wuxuuna talisku sheegay in warar hordhac ah oo arrintan ka soo baxaya ay muujinayaan in uu jiro khasaare. Booliska Kenya ayaa sheegay in weerarka al-shabaab la iska caabiyay 4 maleeshiyaad ahna halkaasi lagu dilay. Al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkaasi ay ku burburiyeen 7 diyaaradood iyo 3 baabuurta militariga ah. Saldhiggan ayaa waxa ku sugan ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca argagixisada ah siiya ciidamada Bariga Afrika ee Soomaaliya taageera. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Weerarkan ay saaka waa barigii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu ee Kenya ayaa lagu soo warramayaa in markii hore uu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday ridda saldhigga, iyadoo intaasi kadibna uu bilowday dagaal toos ah oo dhex maray maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamadii saldhigga ku sugnaa. Ilaa iyo hadda, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka ka dhashay. Hase yeeshee, afhayeenka ciidamada militariga ee Kenya Colonel Paul Injuguna oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab, kuwaasoo isku dayayay sida uu sheegay inay qabsadaan saldhigga, halkaasna ay ku dileen 4 ka mid ahaa maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday saldhigga. Goobjoogayaal ka agdhowaa saldhigga la weeraray ayaa sheegaya in saaka 8-dii subaxnimo la arkayay qaac madow oo cirka wada qabsaday iyo sidoo kale rasaas muddo socotay oo la iswadaarsaday. Waxaa adag in la helo xogta dhabta ah ee goobta uu weerarka ka dhacay, waxaana wararku ay sheegayaan in weerarka saldhigga ka dhacay uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaadhay labada dhinac. Warbaahinta gudaha Kenya oo soo xiganaysa ilo wareegyo dhanka ammaanka ah ayaa baahisay in weerarka lagu gubay ilaa 4 diyaaradaha qumaatiga oo ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka. Kooxda al-shabaab ayaa war ay ka soo saartay weerarka ay ku qaaday saldhigga Simba ee Lamu, waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku geysatay khasaare xoogan. Warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaana aad u soo gudbinaysa sawirro iyo muuqaallo muujinaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen saldhigga. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo oo isna war ka soo saaray weerarka ayaa xaqiijiyay in la weeraray saldhiggoodii Simba ee Lamu. Hase yeeshee, waxa uu talisku beeniyay warar ay al-shabaab soo saartay oo ahaa inay diyaarado badan ay ku gubtay dagaalka, khasaare badanna ay ku geysatay. Sidoo kale, dowladda Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay diyaaradihii maanta aadi lahaa magaalada Lamu kadib khatar dhanka amniga ah oo ka jirta deegaankaasi. Agaasimaha hay'adda duulista hawada ee Kenya Gilbert Kibei ayaa sheegay in sababa amni darteed ay u joojiyeen duulimaadyadii maanta aadi lahaa magaalada Lamu. Ilaa iyo hadda, dowladaha Kenya iyo Mareykanka ma aysan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray. Xaaladda deegaanka Lamu ee uu weerarku ka dhacay ayaana lagu soo warramayaa in hadda ay degan tahay. Weerarka ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaaday saldhigga Simba ee Kenya iyo Mareykanka ayaana imaanaya xilli Khamiisii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadku weerar ku qaadeen gaari basra kaab ahaa oo marayay inta u dhexaysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu, halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof, 3 kalena ay ku dhaawaceen. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.